asidedele nesitha sijayive kube mnani. Last time I check yebo mnandi lisitholakala ngobuningi, nabo hloko baza ngobuningi. Isikhathi sokubheja sisasebhayi, thola nobomnandi awusiyahlangana. Jeva tlebo yekele kusifaphela, asikho isikhathi samasanatayi.
Bebe sisengwi bathi ngisitala sami manje ngiyabathulukisa. Bahambela phansi uma bengibona emsebenzini, bahambela phansi uma bengibona emsebenzini. Bebe tisemwi bathi ngisitala sami manje ngiyabathulukisa. Bahambela phansi uma bengibona emsebenzini. Umakhelwane yang owa bheka manje bangifile besithi ngiyakhoka. Umakhelwane yang owa ebe sithi ngiyaphosa bheka manje bangifile. Bahambela phansi uma bengibona emsebenzini. Bahambela phansi uma bengibona emsebenzini. Bebe tisemwi bathi ngisitala sami manje ngiyabathulukisa. Bahambela phansi uma bengibona emsebenzini. Bahambela phansi uma bengibona emsebenzini. Bebe tisemwi bathi ngisitala sami manje ngiyabathulukisa. Bahambela phansi uma bengibona emsebenzini. Umakhelwane yang owa bheka manje bangifile besithi ngiyakhoka. Umakhelwane yang owa ebe sithi ngiyaphosa bheka manje bangifile. Bahambela phansi uma bengibona emsebenzini. Bahambela phansi uma bengibona emsebenzini.
En its pass up at you, you pop up a cool chain. Silbeg and release, Tim Kateri is my name. Hoza man to man, baba, jengi game. So tatazela, by the time you hear my name. I've got a small boss, busy fagging with a fool. Nigga power down, cause I'm here to rule. Even when you win, I've got nothing to lose. You are an empty cup of food with my flows. Don't want a TV every day, finding a title. My nigga na my hater, but I never tell. One fact, better me na manje, I'll man can. Me na kruva ganje, you are a dog with no teeth. But you still wanna fight me.
Yebo, early in the morning fike ngabo 8. Mangibuya Capra esh bekulate. Anginasikhathi ngijump gate. Ufuna ipiye and ngifuna enye plate. Hengithi 1 groove aset fobok ispeak out 2 lana kusethaveni sesqueeze out 3 thina sispend amaclip oh fuck.
Asidedeleni sitha sijayive kube mnani. Last time I check yebo mnandi lisitholakala ngobuningi, nabo sitoko baza ngobuningi. Isikhathi sokubheja sisasebhayi, tshwala nobomnandi awusiyahlangana. Jeva tlebo yekele kusiphaphela, asikho isikhathi samasanatayiza.
En its pass up at you, you pop up a cool chain. Silbeg and release, Tim Kateri is my name. Hoza man to man, baba, jengi game. So tatazela, by the time you hear my name. I've got a small boss, busy fagging with a fool. Nigga power down, cause I'm here to rule. Even when you win, I've got nothing to lose. Very empty cup of food with my flows. Don't want a TV every day, finding a title. My nigga na my hater, but I never tell. One fact, better me na manje, oh man can. Me na groove a ganje, got a talk with your teeth. But you still wanna fight me.